Gatuom. You can call me, keep my no no. I keep on running this race. Alini ita ni kafolo. Nacheza na bus, puda nacheza na bus. Nakuja kwa meza na watu, punja makas. Mke wa poti pa mbele, gari na weka reverse. The devil is deceiving. I know you wanna do it cause of the feeling. But what's the feeling when you got healing? I can do this, that's my believing. So, nipate verse 5, Nikki MC. Nipate pale church, ICC. With God on my side, I can do it, just did it recap. You can come through with it.
On your mark, ready, set, go. Run for your life, man. Come and step on the pedal. Huh. They're talking daddy on your DM. Try to avoid them. Keep running, better be quick. Try on your tail. Majaribu ziki kam. Pick a chum, never look back. Don't be on my missing. Bolt on the track. The devil deceiving. Never believe it. Run to the father and leave
it. Pick a chum. Nada. Tuka kijiko, pick a chum. Nada. Tuka kijiko, pick a chum.
Pick a chum.
Nada. Tuka kijiko, pick a chum.
Tuka.
Nada.
Toka kijiko ngada, citizen of the king karada. Ngada ngada, I'm running till my flesh is nada. Same teacher wanna trip me, at times I'm falling triply. But I'm fighting this battle, call me Bruce Lee. Nipe nguvu so I overcome.
I got the juice, no filter si die in my hue. Boo, dangada the chosen with you. We dropping so hard, uki dabu na chew. Ayy, we dropping me tego, making this rappers feel and comfy. Kiki, 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 andi mine. Lord, no si jatoka Diego. Himwili ni tempo, ayy, nagekeke heyo. Ukoke hode raginye, mega demo, goro pati mimi ni mental. I'm bringing the raw skill, no sick talk, si bongi chronic. Ambition, iko ni concrete, maringo nondole ni toxic.
She got a couple thoughts in my Einstein. Kill her mind like she Frankenstein. Creeping on me from the blind side. Mr. Ray Charles with no rapist. I don't even know what she be saying, man. She got me in a field like a slave hand. But she a snake with a fake sense. Why well, you gotta say sex? You can get it with no latex. Oh no, no, no. In love with the co-co-co. Wanna taste that hot cocoa. So I guess I better go, go, go. She wanna take it low, low, low. See me party fall, wanna party hard. But I'm a party pooper to the party bros. I ain't saying I'm perfect, I know I'm flawed. I just won't crack cause I'm polished up.
Piga
like, whoa.
Chum ngada, tadingo na mbanga. Piga chum ngada, Scooby lazy rubber. Ah! Majaribu.
Buda ngada.
Temptation. Piga chum ngada. Tuka kijiko, piga chum ngada. Tuka kijiko, piga chum.
Piga chum
ngada. Tuka kijiko, piga chum.
Domino na mala but joy money na hala molongo ndiye ani longo zain to chila siku mino na ngada majaribu ya kija asena chimbira manya ye jeri jesu ndiye njira na bigira choma asena na ngada richa sa gala hebu chimbira
ero ma sky ali toka mbio ha ni vile musi chana ali nishika mapaja
what
na jina la yesu boss manze mili tata nika toka mbio ni kama nimeshikwa na haja. Kama Joseph, toka mbio sema adios. Thank God for the process. Now let's see how it goes. See I'm doing the dab. My God is so fab. Ngoma ichezo kwa pub. Na before nisa how, let me go back to my story. See, hata si eti si kuwa na nguvu ya kushikilia buda ni venye nili cheki niki ka hapo buda nita pata nime dunda nika toka mbio nika biga hiyo chuo biga
run
toka kijika biga chuo
run
one time toka kijika biga chuo
run
toka kijika biga chuo
run
1 2 3 biga
chuo nada toka kijika biga chuo. Nada, toka kijiko piga chuo.
Piga chuo.
Nada, toka kijiko piga chuo. Nada, toka kijiko.
Mina ngada, ati oni zijipata na kata maji kwenye party show. Niko na manzi mikono ndani kwenye mati show. Naona dhambi kitoka mbali mimi na kusho. Mina ngada, kuja na mipana tamani kupata mani ya mashuga mami hepa shetani kutoka mbali akikute yani. Usibaki na wari maswali jamani aki ya nani.
Vile, cheki vile nime. Mbio mbaya nisibaki pale nyuma. Ona bana buda, mimi ninangada. Nikibaki pale nitapata nimedunda. Wewe mkristo wewe.